big, you're the baddest, man.
Why am I calling you, man? Because you're my number.
Medic Chapa.
Anataka nini mtoto? Mtoto anataka nini mtoto? Jamani mtoto anataka nini mtoto? Mtoto anataka nini mtoto? Wanangu masela we, magija. Masela we, magija. Masela we, magija. Ujani ukienda mbele na uma, ukirudi nyuma inachoma. Rudi reverse pass, rudi reverse twende. Rudi reverse mama, rudi reverse pass. Tuli reverse bus, tuli reverse twende, tuli reverse mama, tuli reverse tena.
Mambo, mambo, bibi, mambo. Mambo, desera na mambo. Mambo, kando ya jiwa mambo. Mambo, mambo, bibi, mambo. Mambo, mwanangu mkojani mambo.
Mambo, mambo, da, buda, mambo. Mambo, mama, tilie mambo. Mambo, matika ute mambo.
Jamani, huyu mtoto fusu na turubai lakini mzigo unaonekana. Bugi imejaa wanyama inavutia watalii. Jamani, ninapinda mademu bwana pombe singi ila kwa mademu mtaniua.
Mkojani ukienda mbele na uma, ukirudi nyuma inachoma. Rudi reverse pass, rudi reverse twende. Rudi reverse mama, rudi reverse pass. Rudi reverse pass, rudi reverse twende. Rudi reverse mama, rudi reverse tena.
Wee mama chituntu, mwambie chituntu nipo kazini sasa.
Wee samofi,
the high BenQ, Steve Tachi wa Mzega. Wee bose sungura wana kozi kemi. The high mfome mfome, mwambie goma letu ili.
Medic Chapa.